nalo lubopa ingqondo kanye nomoya wami ngaphandle linye uthando lubopa uthando lubopa ingqondo kanye nomoya wami ngaphandle linye uthando lubopa uthando lubopa lwehlukanisa umzimba wami nenhliziyo yami uthando lubopa uthando lubopa angikwazi nokucwayisa angikwazi nokuphefumula ngaphandle kokuthi ngicabange kumama angikwazi nokucwayisa angikwazi nokuphefumula angikwazi nokucabanga ngaphandle kokuthi ngicabange kumama sika Sando